ekitereke ekisookedde ddala ekya ddoozi 1922 ekyeddagala lya Lenacapavir kituusiddwa mu Uganda okusinziira ku bakulu mu byobulamu. Ekitereke kino kyatuusiddwa eri ku Joint Medical Stores era nga kyakutwalibwa oluvannyuma eri essetterekero ly'eggwanga erya National Medical Stores. Dr. Herbert Kadema, omukwana ganya wa program ya PrEP Mukwanga agamba nti enteekateeka ziri mu kya eri ku by'okutongoza eddagala lino ngenda kusoma mwezi 25 omwezi ogujja ogwokusatu omwaka guno. Eddagala lino oluvannyuma lya kuweebwa n'ate eri amalwaliro agasoba mu 300 aga gavumenti wamu n'ago agatandikibwawo ku musingi gw'eddiini mu ggwanga lyonna. Lenacapavir eddagala n'ate eryakakasibwa ku ntandikwa y'omwezi guno okuva eri ekitongole ki National Drug Authority era ng'empiso yaalyo efunibwa emirundi ebiri mu mwaka era nga ligendereddemu eri abantu abali mu kabi akanene ddala akokukwatibwa akawuka akaleeta mukenenya okuli abawala abali mu kavubuka wamu n'abakyala abato abakazi ab'embuto wamu ne bamaama abayonsa abanneekolera kyange oba abalinga akaboozi abalunnyanja wamu ne badureeva ab'ebimotoka ebinene ebivuga ennyento empanvu. Uganda ekyagenda mu maaso n'okufuna abantu abapya abayoola akawuka akaleeta mukenenya era ng'abawera emitwalo 37 bwe bazuulibwa nako mu mwaka 2004. Abawala abali wakati w'emyaka 15 n'24 be bakwatibwa ennyo mu Kenya era nga bannayuganda akakadde kamu n'ekitundu be bawangaala n'akawuka kano so nga akakadde kamu n'emitwalo 3 be bali ku ddagala eriweweeza akawuka kano akaleeta mu Kenya.